says. Ah, ke teng mo. Aish, re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Re busy le no. Ba bo tse re busy le no. Yes sirs. Bona ba. Ba bo na o tswa re fo. Ko pa bitse jo bi. O mo tsa tle le dedi ke. O ba bo tse ke busy le mke. Ke pusha ka. To ba bona le. No, re busy too much. Re busy. 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 No, re busy too much.
Too much.